Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, i Kigali mutwumvira ku mirongo ya FM ku 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, mwedirwe mbasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nkuko kandi mumaze kubimenyera ni kuwa gatandatu wa munsi tubahuru buga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo byaho mutuye cyangwa se mugire n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Ndabizi ko muri iki cyumweru hari amakuru menshi twagiye tubagezaho, ubwo hari icyo mufite muyavugaho nabyo mwabitubwira, ariko mukanya turagaruka twakira telefone zanyu. Ariko nanone tunabasusurutsa tubumvisha zimwe mu ndirimbo zigezweho zirimo gusohoka mu karere k'ibiyaga bigari.
Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, put on in Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chikari on my own. When you turn around, you turn me on, girl. You wind and charm my roll. Yeah, yeah. When you turn around, you turn me on, girl. Yeah. The way you wind and charm my roll.
I just drop it, body on the floor. To the left, yeah. Body to the right.
Give me a kiss now. Go down low. When you go down low,
I like it.
Go down low. When you go down low, don't you hurt your mate. You over when you're honey. When you leave me alone, you're stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. You're my holly, holly, baby. Tell me when you're ready.
At your top, I on the floor. I to the left, I to the right. I
find in Miami, put on in Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chicago.
Radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Adi Top y'umuhanzi Medi, ni indirimbo yasohoye muri iki cyumweru, ikaba ari indirimbo imaze gukundwa cyane n'abantu benshi. Ubwo natwe twagize amahirwe yo kugira ngo tuyibumvishe kuko ari indirimbo nshya igisohoka. Ariko nanone tubibutsa ko uyu munsi ari kuwa gatandatu, wa munsi tubaha urubuga kugira ngo mutugeze amakuru n'ibitekerezo byaho mutuye cyangwa se icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Reka duhere kuri Desire, wiriwe neza. Desire uranyuva?
Ndakumva.
Uri hehe?
ndi mu karere ka Gakenke mu gihugu cy'u Rwanda mu majyaruguru murenge wa Muhondo.
Ni amahoro.
Eh, ni amahoro.
Icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni Kidezire?
Eh, icyo nifuza kubagezaho nuko twire mu byishimo bya kurusi imodoka. Imodoka umunsi ziriwe rwose ziteraniye hano mu murenge wacu mu karere kacu.
Zahateraniye cyangwa zahanyuraga?
Zahanyuraga ariko ndahakurosingaga nyine byadushimishije cyane.
Ni kuruse yitwa gute iyo ngiyo?
Ni kuruse y'amamodoka n'amasiganwa yo gusiganwa.
Byari ku rwego rw'igihugu? Hanyuma uwari ku isonga ubwo buninde?
Wari ku isonga ubu nta nubwo bira ntabwo ndabikurikira neza ariko mu kanya baza gukomeza mu masaha 9 bari mu karere ka Rulindo. Ndaza kugeraho nibwo naza wenda kuzabamenyesha ubutaha uko masiganwa yarangiye. Ariko turabakunda hano mu karere ka Gakenke rwose cyane.
Natwe turabakunda rwose. Ngaho rero ukomeze ukurikirane neza iryo siganwa kandi ugire na weekend nziza aho ngaho mu karere ka Gakenke.
Yego, murakoze cyane.
Umunsi mwiza. Turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my own home. Kuri telefoni dufite kandi Arma wiriwe neza. Arma,
wi ndabumva ndabumva.
Uri hehe?
Mu Burundi, mu Burundi.
Na mahoro?
Ni meza, ni meza cyane.
Icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki, Arma?
Ndashaka kuvuga kuzereke amashyirahamwe ya amashyirahamwe yahagaritse mu Burundi. Kuri kubanje iyo ngingo mbona ari gufatwa kugira ngo aya mashyirahamwe ahagarikwe kuko agiye guhagarikwa na benefiti benshi bakajya mu ibaraza ndetse abagize abandi agiye kubaho gute kuba ari aya mashyirahamwe yari abafite imiryango na korporasiyo makuru bagize abandi ariko leta kugira ngo tubafashe mu buryo kandi
Arma, gerageza uduze ijwi ryawe, ntago turimo turakumva bigoranye.
Niko ndavuga nti
yego.
Niko ndavuga kwa amashyirahamwe y'u Burundi yahagaritse.
Ari amashyirahamwe menshi ari agizwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu.
Yego, yego, cyane cyane amashyirahamwe mpuzamakungu niyo yashoboye guhagarikwa. Ariko ni ibintu bibabaje kubitwa abanyagihugu kubona bahagarika amashyirahamwe nk'ariya. Bisha abanyagihugu bakora nk'ayo mashyirahamwe kuko ni benshi, ubwiye kureba nk'amashyirahamwe 130 arenga n'Abarundi benshi bayakora mu nyakuba minsi makuru bagiye kujya mu ibarabara, bagiye kuba abandi mbega, bagiye kubaho gute ko aya mashyirahamwe ariyo yari abatutsi imiryango yabo, bagiye kubaho mu gihe cy'u Burundi ata buryo na bukenye ata buryo bwo guhakaza abo benegihugu bari mu ayo mashyirahamwe. Birababaje cyane ariko yisubire ku yisubire ko kuko n'ubundi nayo n'amashyirahamwe yatana amahera kuri leta ariko ibisubireho by'ukuri amashyirahamwe asubire gukora.
Nibaza ko saba yakoramo gusa bazahombera ariko na serivisi bahaga abanyagihugu ndibaza ko nazo ubungubu zahagaze.
Sasa muri rusange n'abanyagihugu bose by'ukuri bahombeye cyane, mbese bagiye kuba abantu mu gihe cy'isambura ko nk'imbene niyo iri mu ruhongore ishonje yisamburira kuko no kivuga ko mu cyabo ni uko no kivuga ko bizita kuri ibikorwa mu Burundi by'abantu bigoye cyane kabisa.
Arma, turagushimiye cyane, twizere ko icyo kibazo ego
hanyuma nashaka kuvuga ikindi, hari ikindi kiba mu ntara ya Cibitoki. Abantu murabona benshi muri iyo ntara ya Cibitoki batunzwe no kwimba inzahabu. Ubu intara yose barabahagaritse, nta munyagihugu akize kumba inzahabu kugira ngo yikemure. Bose barabahagaritse bari muhira, mbega biragiye kugenda gute ku buryo umwenegihugu w'u Burundi uwo kugeza ubu leta y'u Burundi irikiraziruka irikira baburabuza ibyo bibateza imbere. Nitwumva nyakuba mwishe makuru kuba kuranze abantu mu Cibitoki nibo bari batunzwe n'iriya ntara ya Cibitoki nibo bari batunzwe ku mugani wari ubatunze kugeza ubu babakuye mu nyonga aho bimba. Ntawe usigaye gukurikira ndetse abanyagihugu bagiye gutama ubu bagiye kuba abandi kuko ameje makuru.
Urakoze Alma, icyo kibazo cyo kwimba zahabu ntago twahe tukiza, ariko ubwo tuzasaba abanyamakuru bacu baduhagarariye muri iyo ntara kugerageza gukurikirana neza icyo kibazo. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze nani.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri telefoni mfite kandi Nehemi. Wiriwe?
Wiriwe neza Edi.
Uri he Nehemia?
Ni muri DR Congo, muri Kivu y'Amajyepfo, aho bita Minembwe.
Mu Minembwe ni amahoro, muratwumva?
Urabumva, ariko iminsi imwe guhera nka ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ntabwo dushobora kubumva, guhera ku isaha saa kumi kugeza ku isaha saa kumi n'imwe.
Ubwo tuzagerageza turebe impamvu bidashoboka, hanyuma icyo kibazo nacyo tugikemure. Ariko reka tugaruke ku Minembwe, aho ngaho iwanyu mumeze neza? Ako gace mu minsi ishize humvikanaga ibibazo by'umutekano muke, sinzi ko mu Minembwe byagezeyo, ariko nka za Bijombo twarabyumvaga.
Ubu birasa naho umutekano usa naho wagarutse, ariko n'ubu guverinoma nta basirikare yari yahatuma. Urumva ni nk'impande zarwanaga, wenda zabonye yuko zatakaje abantu benshi kandi ntacyo bahabapfa, basa naho babiretse. Abantu bari bavuye mu byabo barahunga, bakubitwa n'inzara. Ubu bari batangiye gusubirayo, abari bahungiye no mu misozi ya ruguru batari bagiye so zawuvira.
Hanyuma icyo bashaka
umutekano wagarutse muri make ya nubwo atari wowe.
Hanyuma se mu buzima busanzwe aho ngaho mubayeho mute?
Aha ngaha mu buzima busanzwe turorora, turahinga. Nsize yuko muri iki gihembwe icyo ryabaye ryinshi cyangwa se icyo izuba ryabaye ryinshi, ariko ubuzima bwari bugenda kabisa. Biragaragara yuko umwaka uza inzara izaba nyinshi kubera iki ryabaye ryinshi. Ubu twari mu gihembwe cy'itera, ariko urumva nyine kubera izuba ntabwo bihagenda neza.
Nehemia, nagira ngo ngushimire cyane, keretse niba hari ikindi wifuza kugeza kubumva Radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya.
Mbere wenda kuri ako warumbajije mu kanya ko kuvuga ko twumva Ijwi rya Amerika, nje nasabaga kugira ngo cya kiganiro mukunda gucisha saa kumi n'imwe musa naho musubiza mwiza izavuzwe, ngasaba ngo ari cyo kiganiro cyaba muri Isanga, kuko twe tubafata guhera saa kumi n'imwe kuri shotiwevu. Ngasaba ngo ari cyo muzagira muri Isanga ihoraho, wenda saa kumi kugeza akaba ariho muzafata bijya biganiro bizatambutse, akaba arizo mukisha kugira ngo natwe tuba tubakurikiye.
Ibyo ni ibitekerezo, ariko nanone icyemezo nk'icyo tugifata dukurikije abandi bantu, kuko si mwebwe gusa tugezeho amakuru, hari n'abandi benshi baba dukurikira bari hirya no hino ku isi. Ubwo ariko ni igitekerezo cyiza, icyo twakora wenda keretse icyo muba mukeneye ni uko mutanga ibitekerezo, ariko tuzagerageza turebe icyo twakora kugira ngo ibyo bitekerezo byanyu byiza nabyo tujye tubifata kandi tubigeze ku bandi bumva Radio Ijwi rya Amerika. Ndagushimiye cyane Nehemi.
Akandi kanyuma gatoya Edi. Nifuzaga yuko mwazadushakira umutumire, kuko muratubwira amakuru menshi yaba ari mu Rwanda, mu Burundi no muri Afurika ndetse no hanze. Dukunze kumva amakuru ya burasirazuba bwo hagati nka za Irani, za Israeli. Turashaka muzadutumirira umuntu usobanukiwe na biriya bibazo akabidusobanurira, kuko murabivuga bigasa naho biducanze ntitwumve ibyo ari byo.
Ubwo rwose tuzamushakisha, hari abahanga benshi bizi ibijyanye na politike mpuzamahanga, hari abaminuje muri utwo turere, tuzamushaka hanyuma mbere yuko tumutumira tubagezeho ko tumufite, hanyuma muzabona umwanya wo kumukurikira no kumubaza ibibazo.
Ikindi kandi muzadushakira umuntu nyine ubihugutse mubwira ngo adusoba ese ni izihe mpamvu baha uburenganzira igihugu kugira ngo kigere biriya bitwaro bya kirinduzi baba bashingiye kuki. Ni nk'ibyo bintu nyine biba bigenda biducanga muri make.
Ibyo wibaza bitwandikire ubishyire kuri Facebook yacu cyangwa kuri email yacu, hanyuma tuzabihereho tubashakira uwo mutumirwa.
Ok, merite murakoze cyane usuhurize Thomas Kamirinyo.
Urakoze Nehemia, ugire weekend nziza Thomas, nzamusuhuza.
Ok, ok.
Can I use it? Keep on hating, I don't care. If you fight, you need a prayer. If you call, I'm maybe there.
Umva, erega tubana nkuzi Yuda. Hey Yuda, nacyo unyifuriza. Hey Yuda, usoma kwitama kandi mbibona kuri kungambanira imihanda yose barakuzi baziko turi inshuti magara ariko ukuri ninjye ukuzi ugira imana yuko batakumenya ese ushimishwa n'iki ese wunguka iki ku iterambere ryanjye ritakunyura habe na gato Bakina fitina yako Umva Erega tubana nkuzi Yuda Hey Yuda Nacyo unyifuriza Hey Yuda Usoma kwitama Kandi mbibona Kuri kungambanira Uvuga abandi nabi yo turi kumwe Ukamvuga nabi nanjye muri kumwe Kwara kumenye cisha make banuza kwa muruzo rwitikiziba umikiganza kiburyo ikibumaso gifumba singota imana ngira nimwe nuko umwami wanjye atajya sinzira na gato
Yo ni indirimbo Yuda y'umuhanzi Butera Knowless nayo ni indirimbo nshya y'uwo muhanzi yasohoye mu minsi mike ya ishize nizera ko ibashimishije ndetse n'izindi tugenda tubagezaho mu rwego rwo kubaruhura no kubasurutsa ariko nanone twakira ibitekerezo byanyu ku makuru cyangwa se ibindi mwifuza kutugezaho aho mutuye cyangwa se amakuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose Kuri telefoni mfite Vincent Wiriwe.
Niriwe neza Edirwema.
Uri hehe?
Ndi hano Kigali mu Rwanda.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki Vincent?
Okay. Icyo nifuza kubagezaho kabisa ndabanza no gushimira ijwi rya Amerika ku biganiro biba bitandukanye mutugezaho kandi mukatuzirikana nk'abanyagihugu.
Murakoze.
Ndabona rero hano I Kigali ni bimeze neza ariko kurindi ruhande nyine akazuba ni kenshi kamaze iminsi kabisa rero nkaba icyo gihe numva gashaka kuvuga nyine leta yacu ko igerageza gushyiraho amategeko
turakumva
nk'uko ngoko izuba riba ririmo rirava kandi igihe cy'inga gisa naho kiba kirimo kiragenda ku baturage bamwe na bamwe kugira ngo bashobore kubona uburyo bw'uko
bakora iki
kuko nk'ubu ibi ngibi nibyo iyo urebye ku rundi ruhande ni ibibazo bigenda bishyikira abanyagihugu ku buryo imyaka ishobora kuzahenda mu kindi gihe kuko baba barahinze bitinze imyaka ikarumba ikindi navuga nashoboye gukurikirana amakuru y'ijwi rya Amerika kubera ikibazo cyanjye nyine bintu bitandukanye ariko ndumva yuko mwatangaje amakuru ukuntu leta yashoboye kuvugurura amategeko hano mu gihugu twarabishimye ni byiza cyane ariko ku itegeko rireba no gukuramo inda hari icyo nari nabonye narivugaho cyane cyane nko ku rubyiruko rw'abakobwa
uravuga impinduka mu gitabo gihana ibya mana bya
nko ku bakobwa urebye buriya ntago bari kugabanya cyane kuko bavuga bati muganga niwe ushobora kubyemeza kuko akenshi na kenshi uzasanga byiyongera cyane ibibazo byo gukuramo inda kuko nk'iyourebye aho umuntu aba atuye ibyo ni ibibazo cyane bigenda bigaragara kandi n'abantu bigira abantu b'abanyabwenge wenda nk'umukobwa runaka akaba yatwara inda muri karitsiye ugasanga umuntu amugiriye inama yo kuyikuramo ugasanga rero ibyo ngibyo bidahanwa cyane nyine ngo bikaze ibihano abantu nk'abo bagenda bagira inama urubyiruko baba benshi kandi ibyo ntibyaba byiyongera imbere y'amategeko n'imbere y'Imana ndumva rero leta iryo tegeko hari icyo yagakwiye kurihinduraho cyane igakaza ibihano nubwo byaba byitwa ko byoroshye ariko umuntu bigaragayeho bikamuhana yihanukiriye
Vincent ibyo ni ibitekerezo byawe kandi nkuko wabivuze muri icyo gitabo gishya cy'amategeko hana ibyaha harimo ingingo nyinshi cyane abantu benshi batavugaho rumwe ariko tuzagina dufata ingingo cyane cyane abantu benshi batavugaho rumwe hanyuma tugerageze gutumira ababizobereyemo kugira ngo tuzisesengure tuziganire neza bushije twaganiriye ku bijyanye n'itangazamakuru n'amategeko yandi mashya ashobora kuba arimo ashobora gukumira abanyamakuru gukora akazi kabo uko bakagombye kugakora ariko buhoro buhoro tuzagenda dutumira abo bireba kugira ngo tubiganireho abantu babisobanukirwe abatabivugaho rumwe nabo bagerageze kumvikanisha impamvu ituma bahagararaho bahagaze ariko ndagushimiye cyane Vincent
hanyuma abakunzi b'ijwi rya Amerika kabisa tuba tubateze amatwi kandi bagubwe neza nako karirimbo ka Knowless karadushimishije
urakoze cyane
murakoze namwe
ugira umunsi mwiza Vincent
sawa sawa
kuri telefoni mfite kandi na Pira wirwe
Niriwe.
Uri he Pira?
Ni Gitega mu Burundi.
Na mahoro.
Yego na mahoro turashima.
Yego. Icyo wifuza kutugezaho ni iki wa uyu munsi?
Njaje kwiza kubyerekeye ya Prino Bedo rape barabahaye bajya abantu babiri.
Mu kwege.
N'umunyayirake. Nashaka muzo mutumire nk'umuhiganiro gato mubaze ibibazo kuko abantu benshi bona barahohoterwa bipfuye mwa buryo buryo ejo kaba twumvise n'uko yize mu Burundi sinzi ko byoba ari zungu baba yarize muri kaminuza y'u Burundi
ibyo nibyo
nubwo n'abandi no kuzabaraza mu Burundi barumva yuko hariho inyigisho z'akanopera
ikibazo dufite nuko kuba yarahize cyangwa no kuvuga ikirundi biratandukanye ariko ashoboye kubavuga ikirundi nibaza ko twamutumira hanyuma agasobanura ibyo yakoze bidashobotse ariko tumubonye wenda twashaka kumusemuzi wajya amusemura ibyo mumubaza nituramuka tumubonye
sayo mugire bihe pita
urakoze cyane Peter udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika umuntu aragitega
namwe murakoze
Dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover. Leave the proof now. Yeah, if it is real, yeah, they can't ever. Yeah, gotta gaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba koko nkunda I love you. You love me, you got to show me. Talk, say. No.
Oh, yeah.
I love you isn't I love you. You love me, you got to show me. Do, show. Yeah. Ooh. Gotta gaza kumunda. Execute what you say.
bivane mu magambo bishire mu bikorwa niba kokunkunda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, tubibutse ko twumvikana no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muri iki gihe mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Kiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko mumaze kubimenyera, buri wa gatandatu ni umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru yaho mutuye, cyangwa se mukanavuga ku byo tuba twabagejejeho mu cyumweru cyose, ariko nanone tukanyuzamo tukabumvisha tumwe mu turirimbo tugezweho aho ngaho mutuye. Nk'iyo mwumva ni indirimbo Garagaza y'umuhanzi Buravani w'umunyarwanda. Kuri telefone mfite Tadeus Wirwenes. Uri hehe?
Mereye hani Karongi mu Rwanda.
Na amahoro i Karongi?
Na amahoro. Mbega mwebwe mumeze mutahonga ku ijwi rya Amerika?
Twebwe tumeze neza. Ubu Karongi mwararimenyereye, nta kibuye mu kivuga.
Ehe, twebwe twibwira Karongi ni Karongi.
Natwe nuko turaho, ariko twebwe ntago birahinduka.
Aha, rero twebwe amakuru dufite hani Karongi. Kani izuba ryinshi, izuba ririmo rirava, abantu baba barateye imyaka ugasanga iri kuba nabi. Tukaba twifuzaga ko mwazadutumira nk'umuntu wize bihagije ku by'ikirere cy'u Rwanda, abe yadusobanurira, aduha impanuro. Mbega biterwa n'iki, ni gute twabyirinda? Nicyo kibazo rwose nifuza ko mwazadutumirira umuntu ubizobereyemo akadusobanurira. Murakoze cyane.
Ariko ndibuka kera minisiteri yari ibishinzwe, hari igihe yajyaga igirana ibiganiro n'abashinzwe n'abakora mu iteganyagihe mbere ya sizoni, hanyuma bakaba baburira abahinzi uburyo bagomba kwitwara, uko imvura izaba imeze, sizoni izaba imeze, hanyuma abahinzi nabo bagakora ibyo bakora bakurikije izo manuro. Ntago bikiba?
Barabikora cyane, barabitubwira, nuko bigenda bikahinduka. Ikibazo usanga cyiganza, birahinduka cyane.
Ubwo tuzabashaka bongere babahanure cyangwa se babagira inama mbere yuko cyangwa se no hagati muri izo season, kugira ngo mufate ibyemezo mukurikije ukuri kuvuye mu bahanga. Urakoze cyane Tadios.
Yego yego, namwe murakoze, mujye muduhamagara.
Nta kibazo, iradio ni yanyu kandi murisanga buri gihe.
Yego yego.
Kuri telefoni dufite kandi na Fabrice Wiriwe. Fabrice, uranyumva?
Ndakumva.
Uri hehe?
Ndi hano mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda.
N'amahoro?
N'amahoro, kandi tushimye umwanya wo kugira kugaragaza ibyiyumviro byacu.
Ngaho umwanya ni uwawe.
Mu by'ukuri twebwe hano i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo tumeze neza, nta kibazo, umutekano urahari. Ikindi nashaka kugaragaza ku bijyanye n'ibyo no ku makuru Twagiramungu Faustin yari yagaragaje nimugoroba. Twagiramungu Faustin rwose nagira ngo niba ari nuko anateze amatwi VOA, agira ngo mubwire ko mu Rwanda Kagame atari umutekamitwe nk'uko yari yabivuze. Yari yabivuze, biratubabaza nk'Abanyarwanda bose. Nagira ngo ngaragaze ko Kagame atari umutekamitwe, aho Kagame akuye igihugu n'aho akigejeje. Ndakeka rimwe Twagiramungu ntabwo yaba cyagejeje. Ndetse gushaka kuyiba amacakubiri, ndetse n'ingengabitekerezo mu gihugu, ndetse no gushaka kuryamisha Abanyarwanda. Ikindi kandi nkaba nshimira Perezida wa Repubulika kuba yarabashije kurekura ziramfungwa, kuko rwose bari bazize ubusa. Ibindi bijyanye n'ibyo nagaragaza na munara y'amajyepfo mu kare ka Muhanga.
Fabrice gusa icyo navuga nuko nkuko utanze ibitekerezo byawe nawe yatanze ibitekerezo bye muri iyi si n'isi yo buri muntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka, icyangombwa nuko abivuga mu kinyabupfura ntawe akomerekeje.
Nibyo bose nayo mpamvu nange nagira ngo ngire icyo mbigaragaza kuri icyo kintu yaragaragaje.
Yego nta
kibazo. Umunyarwanda uri mu gihugu.
Mm. Komeza.
Gusa hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa Kagame akiyobora neza.
Mm.
Ariko bamwe mu bamwungirije ni bamutobera ndetse bagashaka kumuvangira politike.
Mm.
Dore nkanjye ubwanjye nabari ikigo cy'imfubyi cya Jamu.
Jamu aho ni hehe? Fabrice.
Ngo kwa disezerera.
Fabrice nago telefone yawe ntago yumvikanaga neza, subiramo icyo gitekerezo cyawe. Wabaye mu kigo cy'imfubyi cyahe?
Cyo muri Jamu Fred Nkunda yerereye Muhanga mu murenge wa Shyogwe.
Mm.
Noneho leta y'u Rwanda izagushyiraho programme yo gukuraho ibigo y'imfubyi kugira ngo abana bajye mu buzima busanzwe,
barererwe mu miryango.
Abana bari bakuze.
Mm.
Babashije gusezererwa bahabwa bira byanye no gufasha kugira ngo bajye kwifashisha mu buzima busanzwe, harimo ntabwo ari nibangare harimo amafaranga ndetse n'inzu.
Mm.
Noneho twebwe tuje noneho nyuma yaho mu cyiciro cya kabiri bwo basubiye mu 2009 badusohora batayaduhaye kuko aba mbere bakayapfusha ubusa.
Mm.
Baravuga ngo mwebwe nimugende mujye mu buzima busanzwe, mubanze mwimenyereze, nimara kumenyera ubuzima mumaze kumenya icyo gukora tuzabaha ayo mafaranga n'ayo mazu mugende mubibyaze umusaruro.
Abo bari bande?
Ni kuba basohoye icyo gihe mu 2009.
Oya, ndavuga abo bababwiraga bababwiraga ibyo ngibyo bari bande?
Ni ikigo cya Jamu Fred Nkunda.
Eh.
Akaba giherereye mu murenge wa Shyogwe.
Mm.
Akarere ka Muhanga.
Eh, ibyo nabyumvise. Nashaka kumenya gusa uwababwiraga ibyo ngibyo.
Noneho bamaze kugenza gutyo twarabikurikije kuko tujya mu buzima busanzwe, turibenyereza, bamwe baba bashumba abandi bakora imirimo yo mu ngo. Mm. Tubaho mu buzima bubi turihangana. Bamwe noneho bibiza kuba ngombwa ko bahindukira baravuga ngo reka tuze dusabe ibyo twagenerwaga n'amategeko. Tubisabye barabitwima kandi umuterankunga w'icyo kigo yarongeye yohereje amafaranga buri mwana yari agenewe miliyoni imwe n'igice n'inzu.
Mm.
None uyu munsi wa none njyewe ikibazo mfitanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga ndetse nacyo kinababaje kuruta ibindi byose, ubu ngubu nkaba mfite ikibazo gikomeye.
Mm.
Ni ikibazo kijyanye n'uko nagaragaje icyo kibazo, noneho abayobozi aho kucyumva ahubwo niba barahindukiye bakagira uko babyumvikana n'ubuyobozi bw'ikigo, baragenda baravuga ngo ntabwo ngomba guhabwa amafaranga, ngomba kwiga ishuri ry'umwuga umwaka umwe, ngomba kwigamo imyuga gute kandi ari miliyoni imwe n'igice ngenewe n'inzu. Ndababwira ati basi mume n'inzu basi ngira mbariza byose. Mm. Barabinyima n'ubuyobozi aho kugira ngo bakurikirane ikibazo cyane, ahubwo umuyobozi w'ikigo cya Jira n'ubuyobozi bw'akarere harimo umuyobozi bita Karamagi.
Mm.
Arahindukiye akajya baza bakafata, nari mfite n'akazi rwose kampembaga neza ku buryo nabashaka kubona yo nkodesha n'inzu.
Mm.
Barafatanye baracengera bagenda bangirukanisha umwe ako kazi, ubu mbaye nk'umuntu wihishe, baraza baramfata bajyana muri transit center ngo ndinzerere.
Mm.
Ndakubitwa baramvunagura.
Mm.
Ubu ngubu mfite ikibazo cy'uko amatwi atumva neza.
Fabrice, kuko iyo nkuru ni inkuru yawe, abandi nabo bashobora kuba bafite ukundi babivuga, ariko icyo nagusaba nuko twohereze email utubwira ibyo byose, hanyuma twebwe hano tuzasaba abanyamakuru bacu bari kuri tele mu Rwanda bagerageza bayikurikirane, wenda ako karengane wumva ko wagiriwe urebe ukuntu warenganurwa.
Rwose narayimbibohereje, muraza kubibona kuri iyo CD yanjye mwambonyeho.
Mm. Andika kuri radio yacu @gmail.com. Fabrice ndizera ko iyo email muhaye ayibonye, kuko hari ibintu byinshi yararimo avuga, ariko kuko tutabikurikiranye ntago twabyemeza cyangwa se ngo tubihakane tutumvishije urundi ruhande, niyo mpamvu musabye ko icyo kibazo cye yakitwandikira hanyuma akagisobanura, hanyuma natwe tukazashaka ababishinzwe cyangwa se abo atunga agatoki kugira ngo bagire icyo babivugaho. Kuri telefoni dufite kandi na Cedric Wirweneza.
neza munyamakuru.
Uri hehe?
Nda Kampala Uganda.
Namahoro.
Namahoro namahoro twaho.
Cyo wifuza kutugizaho niki uyu munsi Cedric?
Kuna munsi nagomba kubagizaho amakuru abonga ai ai Kampala mbana ari sawa. Abantu bariko bakomirimo abandi bakora akanakazi bakarimo kararenga. Abandi nabo bitegurira kwikukira
itariki 9.
Itariki 9. Basukura amabarabara. Nikumurira kandi ibintu ni byiza.
Okay, ibyo nicyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi?
Nicyo nifuza kubagezaho.
Urakoze cyane kandi ugire weekend nziza aho ngaho mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Murakoze, murakoze, murakoze cyane.
Sawa.
Urabona teye atajari zuwa wo 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 mchini rguma rura he ra ebena teye mumutima wanje wo 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 nahundu teze kuzayi charamo nahundu teze kuzayi charamo tena sara
kura mutsugiye
na sara
karabona teye
na sara
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Edi Rwema kandi nizere ko mukomeze kuryoherwa na zimwe muri izo ndirimbo tugena tubahitiramo kugira ngo zibasusurutse. Iyo ndirimbo ni Ururabo, ndirimbo yasubiwemo n'umuhanzi Kitoko.
Mute mute ye muwanje teka Nasara, Nasara, Nasara,
nasara
siga tenyine
nasara
ese nabuwa
nasara
ura mutsugiye
nasara
karabona teye
nasara
siga tenyine
nasara
ese nabuwa
Inindirimbo ururabo yasubiwemo n'umuhanzi w'umunyarwanda Kitoko ikaba itugejeje ku isaha 10:40 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi saa 4:40 za hano i Washington DC. Kuri telefoni turi kumwe na Emmanuel Wilweneza.
Mirewe Edin.
Yego, uri hehe?
Ndi mu majepfo.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki? Amajyepfo hehe? Amajyepfo ni hanini, hasigaye ari hanini cyane.
Amajyepfo ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo nyine. Hari mbo hari umugabo mukanya wanengaga umwe uba mu banyepolitiki. Ariko je simba manishwe nawe.
Niyo mpamvu nicyo namubwiye. Ngongo iki?
Siko numvise nawe yakora ubuteka mutwe. Ahera yavuga ko ubuteka mutwe ntabwo. Edi ndagira ngo nkubwire utuntu tubiri wenda nihuse. Mbo urabona ubu ibikorwa mu Rwanda ziko ibikorwa byinshi bishingira ku buhinzi n'ubworozi. Ariko ubu hari ibice bimwe by'Abanyarwanda byagiye bikorerwa ubuteka mutwe nk'uko bivugwa utatinya kwita ubuteka mutwe. Nimba naravukiye mu muryango w'abahinzi n'aborozi duhinga nicyo kidutunze, nta mu muryango nta diplome nta na perime nta mbega ubuzima ari ubuhinzi. Ejo hakaduka umuntu akaza akavuga yuko hari ahantu twahingaga habaye mwa leta, ndetse ubwo habaye mwa leta we yahegukanye kandi ariho hari hantunze ariho hari hatunze umuryango wanjye, ubwo si ubuteka mutwe. Icya kabiri, hari igikorwa kirimo kuba muri iyi minsi wari umunyarwanda yakoraga akiteza imbere agashishikara akagira kugira ngo agere aho ava agere n'aho agera, ukagura nk'ikinyabiziga n'urugero abanyarwanda kenshi akenshi twakunda kugura amagare tugatundaho imizigo, ariko ubu twari tumaze kujya kuri cya gikaba umuntu yakoraga akagura ikinyabiziga nka moto. Ariko uyu munsi wa none hari itegeko, sinzi nimba ari no mu mategeko y'u Rwanda, aho bafata ikinyabiziga bakagipakira bakakijyana bagafata moto, ufite asiranse, ufite ibindi byose bikuranga, ufite na perimi bakayijyana, ukwezi kumwe ku ikosa bakwandikiye uzi ko riya kosa bandika barandika kugeza ku mafaranga 80,120. Ukwezi kumwe bagafata icya kinyabiziga cyawe bakagiteza icyamunara, kandi uri ni deni banke wamaze gupoteka umutungo wawe muri banke, ukaza ugasanga ibibazo byabaye 100,000 umuntu yabaye nk'uwataye umutwe.
Hanyuma se iyo bakwandikiye iyo tike bandika hiki
mbo hari ibintu rero biba hano. Uriya mu traffic mu muhanda aba ari umugenza cyaha kandi akaba n'umushinja cyaha icyarimwe. Hari naho kubwira yuko ubwawe ngo wamucike ngo hari igihe yaguhagaritse ngo uramucike urakaturiruka. Akabikoresha nk'iturufu kugira ngo gusa guhamye icyaha, nta mugabo nta rukiko ese nta n'umwunganizi, icyo gihe yabaye umucamanza aranagukatira akakwandikira amafaranga 180,000 cyangwa se 80,000 cyangwa se 90,000 gutyo, amafaranga make abaho kuri kontrevasiyo ni 25,000. Ibyangombwa 25 ubusabwa kubyishyura mu gihe cy'iminsi itatu. Edi ngira ngo ubuzima bwo mu Rwanda urabuzi warahabaye, ese mu minsi itatu waba wishyuye kontrivasiyo 25 tureke 80,000? Ese nimba ya kontrivasiyo utunze umuryango w'abana batanu umunsi warone abona amashuri yo mu Rwanda ukuntu ahenze, b'abana harimo babiri biga ubarihirira ishuri, ese b'abana uzabasibya kujya ku ishuri se uzakora iki? Niba usanga umuntu yabaye nk'uwazezengeye ukabura nimba amanuka ntazi nimba amanuka nimba azamuka ntazi nimba azamuka, ahubwo agahora ari umuntu uri aho ngaho ugenda gusa nka cya kirere cyaguruka ngo n'umuyaga, ese uriya mugabo ashingira aho avuga yuko ubwo buteka mutwe budahari? Nimba umuntu yamburwa ibyo ku mugaragaro nta rubanza rwabayeho ngo igihe cy'ukwezi kumwe bitateganywa n'itegeko ngo byatejwe cyamunara, ibyo bintu wumva atari ubuteka mutwe?
wenda ijambo si ryiza rivugika nabi ibyo urimo kuvuga birumvikana kandi ku bantu bahura nabyo nibaza ko bibasigira ibikomere byinshi cyane
kembo hari akandi kantu kabayeho urabona mu buhinzi bw'ibirayi byabaye n'inkuru biravugwa bakavuga yuko ngo ubuhinzi bw'ibirayi bwakagombye kugengwa n'itegeko runaka ariko ugasanga habangamiwe abahinzi b'ibirayi ese edi nimba umuturage yafashe umwanzuro wo guhinga ibirayi uyu munsi wa none akaba arimo abigurisha amafaranga 120 bikagera ku isoko bigura 300 ese uwo muhinzi we inyungu yagize nk'umuntu wavunitse hatabayemo kwa guteka umutwe rwiyemezamirimo yajya agafata igishihe agahinga ibirayi bye nawe akabigeza ku isoko ari byinshi abanyarwanda bagura ibirayi ku bwinshi ese biriya bintu nimba bikorwa hakabaho igice kimwe cy'abanyarwanda niyo mutwe bamwe ntanabemera baba bacinye inkoro ntabwo yakagombye ko bavuga yuko ubuteka mutwe ntabwo kandi ngo nawe agaragaze ko yatekeye umutwe nimba hari yaratekeye umutwe yagombye kwemera ko ubwo buteka mutwe buriho ahubwo turebe n'iki cyakize ibi bintu kugira ngo twese tube dufite umudendezo
Emmanuel yego
turebe n'iki cyakorwa kugira ngo twese tube dufite umudendezo nimba ari uhinga yinga afite umudendezo nimba ari uworora yero afite umudendezo nimba ari ucuruza afite umudendezo nimba ari utwaye mu muhanda atwara afite umudendezo ibyo bintu nibyo bikenewe kurusha ibindi byose ni uko ibintu byose byaba mu kuri kandi bikaba mu bwisanzure umuntu akisanzura nta bwoba akavuga icyo atekereza nta bwoba akisanzura muri rusange
Emmanuel turagushimiye cyane kandi iki kiganiro nicyo kibereyeho kugira ngo abantu bavuge ibyo bashaka kuvuga byose upfa kuba nta ukomerekeje cyangwa se udatukanye urakoze cyane ugire weekend nziza
murakoze cyane Edith I'm gonna treat you like a queen girl you a murder Girl, you're a murder. Hey, abasore bakubesha, abasore bakubesha. Oh, si loca. Oh, my baby got loca. Punga, shira mi pata loca. Hey, loca. Oh, my baby got loca. Punga, shira mi pata loca. Tabona kwari byo Bashuke Bereke kuri we Ibaze kutuma nanje numva tarinje Nuze nese kutuma nahindukira Bouge 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 bébé Couche 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 avec moi bébé Nuko ni yemera kuri wowe na Girl, you're a murder. Girl, you're a murder. Hey, abasore bakubesha, abasore bakubesha. Oh, say loca. Oh, my baby got loca. Funga, shira mi pata loca. Hey, loca. Oh, my baby got loca. Funga, shira mi pata loca. Average digger, but you ain't a gold digger. A gold digger, you just want a rich digger. Average digger, but you ain't a gold digger. A gold digger. Girl, you a murder. Girl, you a murder. Hey, abasore bakubesha, abasore bakubesha. Oh, say loca. Oh, my baby got loca. Shira mi pata loca. Hey, loca. Oh, my baby got loca. Funga. Shira mi pata loca. Bubble prompt on the mix.
Matiku kuna shaka kumunviriza Kuna hondi nare imberi ya wendi inama Shaka vidi uminduke undi umutima Na ukwisa diko imezi urjo
kumva ni wabona nkuko sheje umbabarire cyane kuko kwisi nawe uri perfect jiwe nawe turabantu baby soyez joyeuse et surtout quand vous êtes avec moi club nirvana na la costa beach nusubabari bakugindi ba boy love love kugeza no kubagore babantu naguhaye umutima wanje sengimana nayira kumba niwabona nkuko shereje umbabarire cyane kuko kusina uri perfect jiwe nawe turabantu Soyez joyeuse Et surtout quand vous êtes avec moi
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema nkuko kandi mumaze kubimenyera ku munsi wa gatandatu tubaho urubuga kugira ngo mutugeze amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho muba mutuye cyangwa se mukagira n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose kuri telefone mfite Uwimana wiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda haganaye.
Muri Rurindo umurenge wa Buyaga.
Na mahoro. Ubwo ni mu ntara y'uburengerazuba cyangwa se y'amajyaruguru.
Amajyaruguru.
Yego.
Eh, tumeze neza Rurindo akavura karagwawe tumeze neza.
Mm.
Ya, urebye na mahoro.
Na mahoro.
Eh,
ikindi wifuza kutugezaho ni iki ku bantu batazi Rurindo? Ikihabera
muri Rurindo dufite ibikorwa byinshi byerekeye ubuhinzi ikiyaga cya artificieri mbese turashishikariza abantu benshi kuhasura bakareba uko twiteje imbere muri byose
muri icyo kiyaga hakorerwamo iki
kidufasha kuhira nyine ubuso bw'ubutaka mu misozi mu gihe cy'izuba n'amafi ubwo nyine azajya ajyamo kidufashe muri byose mu gihe cy'izuba
ok Uwimana
nicyo turusha abandi urebye
Uwimana ndagushimiye cyane kandi ugire wikendi nziza aho ngaho utuye kandi udusuhurize abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika aho bose
murakoze cyane ku biganiro mutegereza mukomereza
Sawa nawe.
Masimi isi nicara mpinga kashi nigita chaka gutuza nkaba budisti yo bamegita fone ndaza kuzimya hayi ndaza kuzinwa chaka kurya yange ntuje nkabubatsizina chaka kwirirwa mfite surire kuri bushe mubuga mubwibituma ngira ubwonko bushushye chaka kuruhuka mazi misi ngitayage chaka macupa maremare nka DJ Pius icyayi wapi tremos ni mubike Mushikachi kuchochezo mutwike munkorere massage mundindi kitwa message izinyishuza zo ntimumbire ko zanaje
nta kibazo na kimwe nchaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu nchaka umbangira nta kibazo na kimwe nchaka kwiteza Ndashaka kwigira neza Ndashaka kwirirwa nseka Nta muntu nshaka umbangira Leo Ndashaka kuba so easy So humble Ntabwo nshaka urugambo Abana n'abakuru ngaho ni mu makanya Abantu bankubira no I don't want someone so just wanna just have a good time Follow to banana the trepanka Awana nabakurunga oni mumakanya Sisobia Abantu bankubira no Nachiva zona chimwe nchaka kwiteza Ndashaka kwigira neza Ndashaka kwirirwa nseka Nta muntu nshaka umbangira Nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza Ndashaka kwigira neza Ndashaka kwirirwa nseka
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri sanga cyanone ariko reka dufate umuntu wa nyuma Nahimana wirwe neza Nahimana uranyumva Nahimana uranyumva Niyo nkuru wirwe
Wirwe neza
uri hehe
Mwinembe mukarere ka mwinembe aho ni mu kitivu ya majepfo muri Repubulika y'Urwanda ya Kongo.
Dufite amasegonda make cyane icyo wifuzaga kutugezaho ni iki mu masegonda 30.
Nifuza kungana igitekerezo cyatanzwe mu kanya n'uwitwa Nehemia Fuko iki kiganiro gitambuka saa 10 ahubwo tuzaba gitambuka saa 11 kuko tutakibasha kubakurikira nyine saa 10 mirongo migufi ya shortwave muziko tutakibakurikira kuri FM iwacu
ubwo turaza kugerageza dukore ibishoboka byose kugira ngo mujye mudukurikira ariko turagushimiye cyane utwandikire utwohereze nimero yawe hanyuma nitugira ibihinduka tuzabikubwira urakoze cyane ugire weekend nziza aho ngaho iminembwe
murakoze namwe murakarama
Chaka kwiteza
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigano muri sanga cy'uyu munsi na tugisoreje. Tubashimire mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro. Dushimire injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashe kwegeranya kino kiganiro. Mu kubasezerera reka tubasigire indirimbo Nta Kibazo ibasusurutse kandi baryoherwe, kandi tubararika n'andi makuru yacu mu kanya isa 12. Mugume ku maradiyo yanyu mukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
No, 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 no.